isikhathi 11 minutes to 10 sixolisa kakhulu mlaleli ubuxhakaxhaka bobuchwepheshe buye buthikamezeke bakithi njengoba sibhekene nezimo zo load shedding njalo njalo into encane nje vele ithikameze sixolisa kakhulu nakwena sihloli ubusa sichazela ngokubaluleka kokuthi nibe nobudlelwane neyikhungo zaphesheya kwavele nje kwathi nje nyampu njengoba khona ukuthikamezeka khona
akunankinga sisi bengisachaza ngakho lokho ukuthi kubalulekile phela ngoba izwekazi yase-Afrika alihlukene nalo kwamanye amazwe kukhona esingakufunda kula mazwe ngoba esebenzisana nama-research companies amaningi emhlabeni wonke nanokuthi i-apartheid isibe kakhulu nobudlelwane ne-ACO kuma-projects amaningi esesiwenzile eminyakeni edlule ne-Afrika so sinesiqiniseko kakhulu ukuthi ama-programs abo nabantu ababasebenzisayo professor banelwazi kakhulu nge-Africa nangezwekazi yase-South Africa.
Kuzwakala kahle kakhulu. Isikhathi 10 minutes to 10 kwana umsakazo ukhoze sihambeli sethu sihlola imaluleka ovela khona ka-ACO njengoba sixoxa naye ngaye ke-Africa Agri Business Qualification. Mhlawumbe nje sesiya ngasemaphethelweni ayo ingxoxo yethu sihloli uke wayithinta indaba yokuthi umuntu yakwazi ukuthi apply ngewebsite. Sinento ke esihlupha ngendlela eyisimanga eNingizimu Afrika indaba ye load shedding bantu bakaNkulunkulu. Uthola ukuthi inetwork icikizela unomphelo kwezinye indawo, kwezinye indawo inetwork iyinkinga sidalo nje. Kube ukuthi umuntu uthi uyazi ngangcinba mhlawumbe bengizofinyelela endaweni la bengizokwazi ukuthi ngifone ngoba kwakuthumela i kwakungena kuwebsayithi kubuye kube yinkinga nanokuthi-ke abanye abantu ngiyize nginako ukuqonda ukuthi ngeke phela kube ukuthi bayakwazi bafinyelela ngenxa ye-COVID. Abanye abantu bayathanda ukuthi nje bafike endaweni babuze noma bafone bachazeleke ngoba kokunye kwazona izinto esuke zibhaliwe ukudidwe nje umusho owodwa ugcina ungasayifaka nge-application kanti ubungayiphasa into ukuthi nje kube khona okudidile wagcina usudikibele
kakhulu ngengcebo iqiniso nje nathi nathi sesinqamukekile sisakhuluma okushoyo ukuthi siphila ngaphansi kwalezi zimo kodwa-ke besinganalo uhlelo kangako kodwa-ke ngoba ngiya-understanda isimo esibhekene naso abalaleli bangafonela u-076 050 0471 lena yinumber ye-project manager ye-AAQ abangakwazi ukusenda i-email yaleli hlelo le-AAQ abangakwazi ukusenda i-email bangakwazi ukusenda to aaq@acocorp.com. u-acocorp ke nanjengoba ulongasho kukahle u-agcocorp.com. bangakwazi futhi nokungifonela nami inamba ka-082 040 7543. Ukuvala kwethu kwezicelo kungolwesihlanu lolu 11 June 2021.
Ngizocela sihlole uyiphinde yonke imininingwane lo bawade uyichaza ngoba omunye usathi mpampampa ebumnyameni ipeni akazi ukuthi ubelibhekephi kuthe uyabhala kwangabhaleka kahle. Ngizocela nje uyiphinde futhi iwebsite nayo i-email nayo leyo nombolo umuntu angakwazi ukuthi ashayele kuyona mhlawumbe nje ukuphinde kabili konke.
Yebo, nengcebo ngicela ukuzoqala ngeyami inamba u-082 040 7543. Okungcono mina ngiyakwazi nanokukhuluma isiZulu, ngiyakhuluma ngesiZulu. Bese kuba khona futhi i-email address ethi aaq@agcocorp.com. Bese kuba-ke eye-project manager yethu uBen inamba yakhe uDr Ben Ngwene inamba yakhe uzongibambela nje kancane longcebo la ngathi khona nabangihluphayo abantu besengifonela uzothatha inamba yakhe nawo ukuthi uba nizokunika longcebo right now bengishi but nje eyami inamba ngizokwazi ukubaphendula 082 040 7543.
Sihlole sesisonga nje ingxoxo yethu mhlawumbe nje ongafisa ukuthi ukugcizelele ukudluliselekeni umlaleli.
Engithanda ukugcizelela nje bengebo ukuthi leli yithuba nkosiyami abalaleli engifisayo ukuthi bangakwazi ukulithatha because bangakwazi ukuhlomula kulona ukuze bakwazi ukuyithuthukisa kwezolimo baphinde futhi bakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo ngobuchwepheshe abazokwazi ukufunda okungaba mhlawumbe ubuchwepheshe kwezemishini or kube ubuchwepheshe ekuthenini bangakwazi kanjani ukuqhubeka batshale ngendlela enenzuzo kubona nangendlela futhi ekwaziyo ukubhekelela imvelo yethu kahle. So yithuba leli engithandayo ukuthi abalemeli abangempela ngempela abathandayo ukuhlomula kwezolimo bangakwazi ukuyithatha leli thuba.
Sihlalo sibonga kakhulu ukuthi ube nathi kwena umsakazo ukhoze sithembe ukuthi ke abanentshisekelo ukuthi bangene kuzona kezolimo bazokwazi ukuthi bakwazi baxhumane nani bakwazi ukuthi balisebenzise leli thuba njengoba ushilo ukuthi kulekelela umfundi ngapha ukuthi akwazi ukuthi athole amathuba ayaphambili athole ukuthi aqeqesheke athole nje ukuthi naye mhlawumbe ayihlele ngokwezemfundo akwazi ukuthi apolishe nje isakhono sakhe kulona ukuona lo mkhakha kanti ngapha kubheka indaba ukuthi kulungiswe indaba ukuthi nakho kukhalwa ngokuthi ukudla kuyashoda siyabadinga abalimi siyabadinga abantu abakuona lo mkhakha. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi kona umsakazo Khosi.
Ngiyabonga kakhulu ngoba ngibonga nakubalele bokhozi nesikhathini yesoni.
Isikhathi 4 minutes to 10 ngona umsakazo Khosi siyisonga kanjalo kwingxenye yethu esibili yenhlelo zethu zezemfundo lapho besixoxisana khona nosihloli Maluleke ovela khona kwa Akobe sikhuluma ngeagri Africa Agribusiness Qualification njobe esiphe yonke imininingwane ukuthi singakwazi kanjani sixhumane labo sixolisa kakhulu ke mlaleli ubuchakachaka be4IR nobuchwepheshe ne load shedding nako konke ay bakithi yikho kokunye ukuthola ukuthi mhlawumbe sixoxa kahle nomuntu kuvele kube khona mhlawumbe ukuthikameza kwe network njoba kunane load shedding abanye ke asikwazi ukuthi sixhumane nabo kahle kuba khona lokho kuphazamiseka sixolisa kakhulu ukuthi sibuye senze izethembiso okuba phezu kwamandla ethu ukuthi sibe siyifeze futhi sesihleli sizoxoxisana naye umuntu bese kuba khona ke ukuthikamezeka ngaleyo ndlela sicolise kakhulu 10 o'clock sizothola ke zona.